Shopping ni kudungisha dia mademo anze kukopi. Nasikia weni msupa di Jesus anakwaga mekunoki. Hold up, that's my Holy Spirit talking. Turn up, kuja ni love mini doki. Kukupenda si choki, kwa row ni toki. Achana Churchill, zake ni joking. Team Tergat, zangu ni jogging. Achana Benz baby, ingia kwa voki. Unani jazz kamsa na chesa saxophone. Unani rap ka MC anatumia microphone. Young gifted and blackberry kama Vodafone. And you blow my eardrums like an earphone. Yeah, I'm feeling something.
Wanna do something for you.
When it radius, middle diameter. Ndokjua nandem heart, check your thermometer. Octo niko on, top ka numerator. Marap wako chini yangu ka denominators. Niliacha kugota man, ka ujajua zangu skuzi nzileza. Ma high five ka pentagon, marapa wana sita sita. Ka hexagon, mademu wana chora basa. Ka heptagon na represent number nane. Ka octagon fuko kitita, banki koma mita. Zima kune madem, ka githeri na hita. Usijali juya bills, ni stima mintalipa. So, nasaka paper, go kishtepa. Acha kuteta, waka pepeta. Mini Oscar, na weni Lupita. So ni obvious, utanifuata. Nikipita, I'm feeling something.
Over daily sina kuoga nifupi sana. Unambeuza pudi kila day unanichanganya. Na nina do, si sura, si nywele, si figa. Si leg, si toe, si finger. Umeiva madam na si sifa. Uko na bragging rights, unaeza ringa. Niko na banking rights, mi umexi figa. Time ya rough tone, ilikuwa ga igi igi. Time ya octo, ni ajiji. Why cause I'm fancy? And stop asking me why cause I'm thirsty. Every time I look in your eyes, your thighs. Jika this time to survive. I'm feeling something.
Wanna do something for you. Cause I'm feeling something for you. Wanna do something for you. Cause I'm feeling something for you.
I wanna do. I wanna do. I wanna
It's a feeling for me.